Uyu munsi tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu 2021 nshuti bakunzi ba Raditeme mbakiriye mu kiganiro ubumuntu mu bantu nitabitagwiza nkuko bisanzwe muri kumwe muri iki kiganiro ikaze mu bumuntu mu bantu turumva amashimwe wowe ufite ubumuntu ukaba warafunguye igipfunsi urumva icyo bikora Imana ikomeze iguhe imigisha. Abana bacu kandi banyu bari mu nkambi ya Nakiva Uganda bakaba barabonye umwarimu ufite ubumuntu ubitaho. Turabyumva nabyo muri iki kiganiro. Congo Brazzaville naho twagezeyo baratabaza. Ibyo byose ni muri iki kiganiro. Ikaze mwese, turabakiriye.
Mongeye kubakira muri studio za Radio Teme. Twagize ibibazo abashyitsi bacu, abatumirwa bacu. Hagiye habamo ibibazo, ntabwo nzi uko byagenze. Hari nk'umuvandimwe turi kumwe, ndamubona ari muri studio, ariko ashobora kuba hafite ikibazo cy'uko tutamwumva. Mikayeli, uranyumva ubu? Mikayeli, uri muri Congo Brazzaville, uranyumva? Bon, ndabona, ndumva, ntamwumva jyewe. Okay, reka numve niba umubyeyi Akimana yashoboye kwinjira. Akimana, twaba turi kumwe, uranyumva?
Hello.
Yes. Oh, karibu karibu Akimana. Nagira ngo ubanze usuhuze. Ego.
Ego umubyeyi wanjye mama Tazita ndabasuhuza cyane nawe muri kumwe.
Yeah, urakoze cyane. Amen, amen, urakoze cyane. Twari twakubuze ariko ndanezerewe kubu tugufite. Uyu mubyeyi Akimana abadukurikiye, reka nongere mubabwire. Uyu mubyeyi yaje kuri Radio Teme turaganira, afite ibibazo bikomeye cyane. Yabaga hanze y'inkambi, yarananiwe no kwishyura inzu, byaramugoye. Yarimo umwenda w'amezi atandatu, ariko yaratabaje, arabatabaza mwebwe. Hari abantu barimo bavugiramo. Mikayeli, ndimo ndakumva, noneho waba ushyize kuri mute mu kanya ndaguha ijambo. Niba unyumva wowe simbizi. Icyo nababwiraga ni iby'uyu mubyeyi Akimana, ni uko aza kuri Radio Teme avuga ibibazo yari afite bikomeye cyane, by'uko yari yarananiwe kwishyura inzu, amezi yari arimo umwenda w'amezi atandatu. Anavuga ati kugira ngo ahari ubuzima bukomeze nuko nakwimukira mu nkambi. Ubwo mwebwe bavandimwe mwafunguye igipfunsi muramufasha. Hari umuvandimwe uri mu Bwongereza, simvuga izina kuko atabimereye uruhushya, yahise yumva ikiganiro cyacu twaganire na Kimana, niwe muntu wa mbere wahise amwoherereza ubufasha. Ubwo natwe abo mu bumuntu dushyiraho akacu kubera mwebwe mufungura igipfunsi. Akimana rero, uribuka ko mu minsi yashize twakoherereje amafaranga yo kureba uburyo wakubaka akazu washobora kubamo uko kaba kameze kose mu nkambi. Ubwo rero nagira ngo ubwire abadukurikiye n'ababa barafunguye igipfunsi bakagufasha aho bigeze. Ese bimeze bite? Ijambo ni ryawe Akimana.
Ego mama, mwarakoze cyane. Ibintu bimeze neza, ndanezerewe gye sinabona uko mbivuga. Ubinzu narayitashye tuyirimo, nta kibazo, ndashima cyane. Sinzi n'ukuntu mbivuga, mgembura ukuntu mbivuga. Imana ibongerere umugisha, abantu bita ku mpfubyi n'abapfakazi bakabagirira neza. Imana ibongerere imigisha itabagabanutse. Nibyo koko hariho umuntu wohereje ubufasha bwa mbere na mbere, mpita mbona uko nigobotora amadeni y'iyo nzu, nahise nyivamo. Kandi na uyo muntu namugireho umugisha kuko n'amafaranga asigayeho nahise ngura ifarini, ngura utwandazi, nyine tukabona icyo kurya, tukabona agasabune, nta kibazo. Uyo muntu mumushimire cyane, yarakoze. Kandi namwe mwarakoze, mwagize neza. Abana nta kibazo bafite, emwe nta kibazo. Ibintu ni haleluya, amen. Imana ibagirire neza. Umuryango ubumuntu, Imana ibahezagiraho muri bose. mwita kugirira neza impfubyi n'abapfakazi Imana ibahezagire kubera ko amarira y'abatishoboye kweri Imana irayumva genda narabuze ukuntu nakwigobotora narahingaga ko minze bikarumba nayikoreshaga guhinga nkabona uko nishyura ariko byagezeho nabyo mbona byose birananiye sigera mvuga ati ahanye n'Imana sinari nyiryama ngo sinzire ngo mbone ibitotsi nararaga nkanuye rikankeraho ariko ubu ndanezerewe kubera ko nari ngeze mu gihe cyo kurwara umutima ngezeho njya no kwivuza bwa mbere ngiyeyo bamereje ibinini by'umutima avuga ati niba ari ugupfa nzagende nicire kubera ibibazo byinshi sininaragiye ndabika ndabireka ashyiraho ngaho ariko burya Imana ni ikitangaza Imana ica inzira nyinshi sinari nzi ko hazaboneka abantu nkamwe ngo mumfashe sinari nzi ko hari abantu hanze bagerageza kumva ibibazo by'abantu bakiri muri Afurika batamerewe neza nukuri Imana ibaha umugisha n'uyu umugabo munyuraho kweri namushimira cyane na Imana imugirire neza kuko bwa mbere na mbere ahantu twaje guhurira abonye ibibazo byanjye nuko meze sinari nzi yenda ko hari icyo ariko yararebye avuga ati umuntu afite ibibazo nawe nagiye numva mbwira ati muzaza mbwire niwe wabashije kumuza namwe nawe Imana imugirire neza mwarakoze cyane sinzi ukuntu navuga ubu bana barabona aka kamambiri ko kwambara agahuzu gaciriritse nkagura abana bageze kuba bangavu nyine babakeneye utuntu twinshi Imana ibagirire neza mwarakoze sinzi ukuntu mwabivuga jyewe sinzi kweri jyewe birandenge Imana ibagirire neza cyane mwarakoze ho mwagereze mwarakoze mushishikare kureba abandi nabo bamerewe nabi nabo nyine mujye mugenda mubagirira neza nkuko nanjye mwankuye mu kangaratete Imana ibahe umugisha
amen 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 akimana urakoze cyane utaragenda se abo bana nabo dukeneye kumva uko bimeze kuko mu bumuntu uyu mushinga twawutangiye cyane cyane dushaka kwita ku bana babandagaye badafite kirengera abana bite bimeze gute
abana nyine nabonye baraho nyine muri ubwo bushobozi ntabwo turarinzara ariko nabo bafite ibibazo ibyangombwa byo ku ishuri babigoye kubona amakaye ahagije ndetse n'amakaye nyine yo kwigiramo nayo abagoye ntibigana amakaye akwiye nk'andi bubaze
Miracitse gato ntabwo tubumva akimana turakubuze uragarutse waruvuze wiki
ntibiba byoroshye nyine nk'uko ubona umwana yiga mu mwaka w'11 akaba akoresha agakayi gatoya hari igihe mu cyumweru yakayi kabagaheze kubera nyine ubushobozi bwo kutarona amakaye akwiye ubwo biba bigoye nyine ariko ukwe nyine Imana idushoboje niko tugenda ntitwakora ibyo birengeye ibyo tudafite
ariko bari mu ishuri ongera unyibutse neza abana bari mu ishuri
uretse umwe nyine niwe wahagaze nayo ahagaze arangije uwa 12 kubera abuze ubuzi bwo kubandanya we ahita ajya gushaka aho yabona ikiraka nyine we yahita abiva
ni ibyo gushimira Imana bikomeye cyane kubona umubyeyi nk'uyu yego
urya umukurikiye nawe nyine nawe nabibabwiyeho nawe nyine baramukikije nyine ajya gushaka yihishe nyine nabyo yambwiye kumva numva ngo yaragiye nyine bivanye nyine n'ubuzima bubi kubaho nabi amavuta yo kwisiga bayakeneye ntibabona ikamambiri batazibona nyine no mu byatumye nyine nawe acikira mwogo buzima nyine nabyo birimo.
Komeza ukomere cyane, ndanezerewe ni ukuri kubona umubyeyi nkawe, abantu bafite ubumuntu barafunguye igipfunsi bakagufasha, none ukabugarutse ubashimira bingana bitya. Nibyo gushimira, nibyo kunezerwa. Uyu mushinga wavuye ku Mana, iyi ni Imana iri kubikora. Tuyizamurira amaboko. Amen, amen, akimana, amen, amen. Nukuri ndanezerewe cyane. Mbere ko nagusezerera, nzi ko iwanyu buburije, sinzi niba hari ikindi wakongeraho, ubwo ikiganiro kigakomeza. Kandi hari umuntu ushimiye, uvuze uti n'uyu muntu mucaho, uti ndamushimira cyane. Nukuri ndagushimira uwo mutima ugira wo gushima. Dufite ibibazo Abanyarwanda byo kutamenya uwakugiriye neza ngo umwibuke, ushime. Nta kintu cyiza, nta n'ikintu kigera ku mutima nk'iyo ushimiye umuntu. Uwo muntu ducaho akakugeraho akagufasha, ubwo kumva kubona yumvise kumushimiye. Ni ukuri buriya bimukoze ku mutima, kandi azajya gukorera n'ibirenze ibyo utekereza. Rero urakoze cyane mama k'Imana. Imana ikomeze kuba imbere n'inyuma, kandi humura turi kumwe. Igihe cyose tuzaba dufite ubushobozi, Imana idushoboje, tuzakomeza tujye dukurikirana, twumve ibibazo uko bimeze, ubuzima uko bimeze. Ariko muri ibi bihe urabizi, ubu ni ukugerageza nawe ukirwanaho, ukareba uburyo wakwegeranya abo bana. Ariko cyane cyane ibibazo by'abana n'ishuri uzambwire, ibyo by'amakayi hari abantu rwose bazagerageza kubafasha abana bagume mu ishuri, byibura barangize ayo mashuri ya sogonderi. Icyo ni ikintu twifuza, kuko umwana iyo yarangije burya sogonderi biba bimufashije kutaba gutandagara. Ubwo rero tusezeraniye kwa ibutayi tuzakomeza kujya tuyagurira abana. Hasigaye rero akimana, sinzi niba hari ikindi wakongeraho mbere ko ngusezerera, hanyuma tugakomeza ikiganiro.
Njye nta numva nta kindi nakongeraho, ibyo mwakoze birahagije kuri jyewe.
Murakoze cyane. Ubwo rero ukomere, Imana iguhe umugisha. Ubwo niba ushaka kwigendera wakwigendera, ubutumwa ndizera ko buzagera kuri aba bavandimwe bakomeza gufungura igipfunsi bafasha aba bak'Imana. Ntabwo ari ak'Imana uyu wenyine, hari bak'Imana benshi benshi, kandi hari benshi rwose abantu bagiye bafasha. Hari imishinga twashinze mu nkambi zitandukanye, iyo mishinga turayikurikirana, bimeze neza, barimo barafasha abana uko babishoboye. Ni ibintu byo gukomeza gushimira Imana. Akimana rero ndagushimiye cyane, Imana ikomeze ikube imbere n'inyuma wowe n'umuryango wawe.
Ego murakoze, namwe mugire ibihe byiza.
Murakoze cyane. Ubwo rero reka dukomeze ikiganiro. Hari umuvandimwe twari twakomeje kubura uri muri Congo Brazzaville, ndagira ngo numve noneho niba tumufite. Mikayel, waba unyumva?
Ego ndakumva mama.
Karibu twari twakubuze. Ni ukuri ndanezerewe cyane kukumva uri iyo ngiyo bigwa muri Congo Brazzaville. Ndagira ngo usuhuze abatwumva.
Ndi kubumva, nabumvise rwose. Imana ibahe umugisha. Ndi kubumva, tugume tuganire.
Amen, amen, amen. None Mikayel, ubwo ndagira ngo ubanze usuhuze abo kuri Radio Iteme, hanyuma dukomeze ikiganiro.
Ndabasuhuza cyane bavandimwe duhuje ururimi, bavandimwe nshuti zanjye. Imana ikomeze iduhe umugisha, ikomeze igiduhagaritse kuri iyi si, ikomeze iduhe umugisha. Ndabasuhuje cyane rwose kuba mwifuje kuganira nanjye aho ndahangaha, iyo bigwa mu bihugu bya Afurika. Rwose ndabasuhuje, Imana yacu ihimbazwe.
Amena. None se Mikayel, reka duhite dukomerezaho. Nkubaze nti urimo uravugira iyo bigwa muri Congo Brazzaville, ese aho hantu wahageze ute? Ese tubwire byagenze bite ijambo ni ryawe
murakoze cyane bavandimwe kuba mumpaye ijambo ryo kugira ngo mba basobanurire ubuzima bwanjye uko nageze muri iki gihugu genda umunyarwanda kazi nahunze muri 1994 ngewe ubwanjye ubundi navuye mu rugo iwacu twebwe twari abana icumi ariko twari dusigaye turi batandatu bamwe bagiye bazira indwara abandi nyine bazira n'ibindi byorezo byo hirya no hino ariko nyine kubera ibyabaye mu gihugu uko nabibonaga ndabyibuka neza iwacu bari bantumye ahantu kujya kugura agasukari ku gasantere k'iwacu ubwo mpageze mpita mbona abantu bameze nabi barimo bica abandi ndavuga nti nari ndi rwose gupfundura utubere ndi umwana w'imyaka 12 ndi gupfundura utubere ndavuga nti aba bantu barimo bica abandi mu kanya nanjye bashobora kuncira utuno tubere reka nigendere nuko navuye mu rugo sinongeye no sinamaye nkiguze n'asukari kubera ubwoba nagize ndafata inzira ubwo nyine ndakomeza kuko iwacu ni Nyabisindu muri Nyanza njya mu nzira z'inyine ndihungana ndagenda ndi kwerekeza inzira yo ku Gikongoro ubwo nibwo naciye ahantu umusaza wanjye yari atuye ndavuga nti reka mbasuhuze wenda wasanga bahari dukomezanye duhungane nsanga ubwo ngubwo nabo bakomeje bigendeye nta bahari bahunze ubwo nibwo sinagomeza kugenda gutya nta n'ikintu mfite cyo kuba nagurisha cyangwa nagira kugira ngo mbone uko nabaho ubwo nibwo nahereye kumfata ihene hari hari ihene zabo zituramo imwe ndagenda nayigurishije aho bita kuri mwogo nayigurishije kuri mwogo ubwo sinari nzi amafaranga bampaye arangahe ayo bampaye nyine ubwo nafashe ayo ngayo kugira ngo mbone aho ngenda n'ibyo bitaga ibishambusa cyangwa ibitiya mu nzira ubwo narakomeje nyine ndahunga njyenyine nagize imana mbasanga aho bita hari hari inkambi bitaga kuri SOS ku Gikongoro niho nagize imana mpasanga basaza wanjye nyine na bakuru banjye barambaza ngo ese ngo iwacu bari hehe ndababwira ni ntinabonye bikomeye bari banantumye n'isukari njye mbonye bikomeye ndakomeza ndigendera n'ubungubu ntabwo bazi niba naranahunze ubwo nibwo nyine twabanye iminsi mikeya nabwo nanone barongera habaye intambara n'ubundi ndakomeza ndahungana n'abandi turaza tugeze nyine aho bitaga mu nkambi za mbere muri Zaire ndihuse gakeya ubwo ngubwo aho twahunze turi kunyura mu ishyamba rya Nyungwe nabwo barongeye turaburana nabo ndakomeza ndigendana njyenyine nibwo twagiye tugeze mu nkambi yo muri Zaire nyine
ndabona ngo ugabanyemo
aho Abubakar, sorry Mikael, Abubakar turakumva. Abubakar.
Ndurambire, ushiramo
ibintu. Abuba. Turakumva. Washira kuri mute.
Ye baba we.
Sorry Mikael, komeza.
Ubwo noneho nibwo nageze muri izo nkambi za mbere nyine hariya muri Zaire nibwo nabaye mu nkambi y'imfubyi yari iri aho ngaho ubwo nkambi y'imfubyi n'ubundi nta gihe twahamaze nibwo twongeye n'ubundi turahunga tuzi ishyamba ryose mu buzima bubi ishyamba ribi inzira mbi tunyagirwa abakobwa bamwe na bamwe bari barayandaritse mu aho ngaho tukiri mu nkambi bari kubyarira mu Gisogororo ubwo Imana agiye kubera ko yari yaramfashije gena n'umuntu ukunda ibintu byo kwikinira za volleyball ntajyaga njya muri ibyo ngibyo byo kujya gutekereza ibintu by'abagabo Imana yaramfasha ndakomeza ndirinda nibwo twagumye duhunga duca mu icyo cyondo nyine tunyura inzira ndende mbi turaraguza ubwo nyine nibwo twagumye turaza twambuka inzuzi nyine iriya nzira twaciyemo urebye ni nk'Imana nayo yari yayitwereke kubera ko nta kintu umuntu yari afite ariko twabashije kubaho tukajya tubona agacunga twaca ku icunga bazahirwa bakaducira icunga cyangwa ipapayi tukarya tukagenda tukaramuka bugacya tukagenda gutyo ubwo rero nibwo twakomeje turaza izo nzira turazambuka inzuzi turazambuka imana nyine duhagazeho bamwe bahasize ubuzima ukabona ababyeyi barimo barijishura abana mu mugongo bakabashyira hasi umugabo akabwira umugore ngo mushyire hasi nitugera imbere tuzabyara abandi bakagenda ndongo abantu bagapfa mu nzira ibintu nk'amwe igihugu dutuyemo bajya bavuga ngo twidugira amaraso akomeye ntitujye turira abantu bapfuye tuti twahuye na byinshi ibyo kwirirwa turira twebwe byararangiye ubwo bakarambika abana hasi abana bagapfiraho ngaho uburwayi ibiki byose ariko inzara rwose inzego zari yari ihari ariko ku bantu babaga bahagurutse bakabwira bazarirwa ati mudukurira n'umumbate wo guhekenya barawudukuriraga ariko nyine inzira yari mbi inzira itagira ikinini inzira itagira umwenda inzira abantu barwara amavunja abandi inzara zivamo turambuka turaza tugize imana tugera ahantu bita kuri wenje sekire kuri frontiere ni ku ruzi rwambukaga tugira ngo tuze muri Congo Brazzaville ubwo nibwo twagize imana nabwo abasirikare baza bahatuderoja badutera baratwirukana ubwo bamwe bihura no mu bwazi mu mazi batazi koga bamwe amazi arabatwara twagize gutya tuti ngize imana gena nifite akenda nifite fitangahereza umuzayirwa wari ufite ubwato abantu batwambukije bakundaga ibintu by'imyenda ndakabahereza bashyira mu bwato baranyambukana ariko ubwo abandi nyine baguye mu mazi kubera kwirukanka kugira ngo barebe ko basoma ubuzima bwabo turaza tugeze aho bita ku nkambi hari inkambi twinjiriyemo twambuka muri Congo Brazzaville inkambi yitwa Njondo Njondo niho nabashije kugera nanjye rwose ndavuga nti reka nicare nduhuke ndabona n'abandi bararuhutse ariko icyo gihe baduhaye iminsi mikeya nabwo ngo tube tuvuye muri icyo gihugu abantu baraguma baratekereza abandi bihura mu ishyamba ngo bagiye gukomeza barebe ko bagera muri Central Africa iryo shyamba bamwe baragendaga ukajya kubona abantu bagarutse zubongeye baraye aho n'ubundi baraye ngo bakirirwa bagenda bongera bagaruka barara bagenda bagaruka ukabona n'ubundi kugaruka hahandi uretse ko imana yakinze akaboko bakagira ahubwo nyine bakavuga bati nimuhumure nta kibazo nibwo bahise bagaruka mu nkambi tubana mu nkambi ubwo aho hantu mu nkambi twari turimo tucyambuka muri Congo Brazzaville niho umuntu yabashije guhitiramo aravuga ati ngewe ngiye kuba mu nkambi ndebe ko nanjye wenda bajya banzanira batuzanira imfashanyo rwose mu by'ukuri bajyaga batuzanira dukeye ariko tukatubona ariko ubwo nyuma ubuzima bwaje guhinduka baravuga ngo ntabwo bashobora kongera gufasha ikitwa impunzi ngo kijye kirwariza ubwo njyewe rero nta yindi shuwa nari mfite byatumye njya gushaka umugabo ngiye gushaka umugabo mu by'ukuri nshatse umugabo turabana nta kibazo twagiranye yarangiraga imana nkabona akazi yari afite akazi ubwo nyuma yaho barababwira ngo nta kintu muzongera gukora hano bifoko mwicwa n'inzara mukabaho gutyo nta kintu mubona mukora mu gihugu cyacu muri gushaka kugira ngo mumenye igihugu cyacu muri kwezi zose z'igihugu cyacu mukimenye ejo ejo bundi mushobora kutwambura igihugu cyacu nimwicare hasi mwicwe n'inzara ubundi muzabone mufate inzira mutahe iwanyu bigeza n'ubwo hasiteri iduhagarikira n'imfashanyo no kujya gutanga ibyangombwa ejo bundi bagiye kujya gutanga ibyangombwa bamwe abafite amafaranga barabiguze mu by'ukuri ntibakurikije ububabare bwa buri muntu ahubwo bitabiriye gufata amafaranga y'abantu ibyo bintu byaratubabaje cyane ku buryo bafataga nka sitati ukayigurisha miliyoni 5 abantu rero bafite amafaranga n'amabutike nibo wasangaga bahita bajya kuzigura twebwe rubanda rugufi tuburiramo ubu niyo mpamvu twicaranye n'abagabo mu rugo abagabo wange deja kubera no kutabona akazi ni n'ikimuga deja nta kazi nubwo bakamuha nako yabasha gukora yarwaye umugongo umumerere nabi mfite abana bibi umwana w'ikimuga urwaye amazuru
birakaryiza konkage nagamba ati bakampuriza
Abubakar
urimo
muradusakuriza
ubwo nyine umwana nyine ufite ikibazo cyo mu mazuru basabye mwaye kugira ngo mbe nareba ukuntu namubagisha ibyo sinabishoboye ndongo mu byo ndi kuvuga vraiment ndavuga ibintu bibabaje cyane hari n'abadamu turi kumwe ahangaha muri Congo Brazzaville b'abapfakazi bapfushije abagabo bamwe bakajya kwiyandarika kubera ko nta kintu bafite cyo kuba bagaburira abana abo biyandaritseho mu bene gihugu nabo bakabirukana ugasanga abana barimwe baricwa n'inzara hirya no hino harimo n'umwana ejo bundi wari wasiganye na mama we kubera ko papa wawe yitabye Imana umwana wafashe ipikipiki ngo agiye gukorera amafaranga yari n'umuntu yayatse ipikipiki ihita imwica ndongo twana namushyinguye ejo bundi ubwo niyo mpamvu naravuze nti ntago naguma kwicarana n'umugabo mu rugo kandi nawe yirwariye namubwira nti ngiye kwiga ibyerekeranye n'ubudozi ngize Imana bona n'abandi badamu turi kumwe ahangaha muri Congo Brazzaville nabo bashaka kwiga iby'ubudozi ariko bakamwe ese tuzakura hehe amamashini kugira ngo dutangire ibiti nk'ibyo byose nyine byo kuba byatuma tubasha kugira ngo twakwiteza imbere wenda turebe nuko twarwana ku bana bacu bo ndababwira nti ngo rero buke Imana nidufasha dushobora kuzabona imashini ngo vurema biramutse bibaye byiza tukabona imashini ngo wenda natwe twajya tubasha kugira ngo twidebure turebe ko twabona uko tubayeho uko twabaho n'abana twabyaye kuko benshi ni abapfakazi abandi bapfuye amatwi ntibumva ariko barashaka kumenya umwuga naho ngo umwuga burya iyo wahagurukiye ukawukora uwo ushaka nta gituma udakorwa neza donko muri make vurema iyo nagira ngo mbasabe n'abasabaga gira ngo mbasabe inkunga yo kugira ngo mumfashe dufatanye nabo babyeyi kugira ngo turebe ko twagira icyo twimarira kuko hashiteri yaratwanze yaratwabandoniye n'ubu tubaho nta byangombwa nta cyangombwa na kimwe tugira nta cyangombwa na kimwe tugira niyo mpamvu nyine nabitabaje murakoze
murakoze cyane inzira y'umusaraba iteye ubwoba ariko icyo twashimira Imana Mikaye nuko ukiriho uri kumwe n'umuryango wawe uri kumwe n'umugabo wawe nubwo numvise uvuga ko ufite umwana w'ikimuga n'umugabo wawe akaba arwaye ariko nukuri uko bisa kose n'ugushima Imana kuko muracyariho niyo nzira y'umusaraba mwaciyemo si wowe wenyine n'abanyarwanda hafi ya bose benshi ari abari mu gihugu bakorewe jenoside ari abasohotse mu gihugu baciye mu nzira y'umusaraba nk'iyo ngiyo tubwiye mbese n'ibintu biteye ubwoba turacyari no mu kwezi abanyarwanda bose baciye mu bibazo bikomeye cyane turakibuka ndagira ngo mbanze ngo ukomeze kuri iyo nzira y'umusaraba utubwiye waciyemo uti twishyize hamwe nk'abadamu uti none se uwo mushinga w'ubudozi mwarawutangiye
bo murakoze umushinga w'ubudozi ntabwo turawutangira kuko nta mamashini bafite nta mamashini dufite nanjye aho nagiye kuba ndi kwiga ni ku mupapa w'umusaza mwene wacu w'umunyarwanda ariko nawe ni ukutegereza akambwira ati urira hariya upedare imashini gutya urira hariya rero kubera ko tuba turimo tuyakuranwa kenshi mbabona ndi no kumujena kubera ko nta n'amafaranga nta n'ikintu nigeze muha kugira ngo anyigishe ahubwo ari kumbwira ati none se kuba uri kumbuza akazi we bite nti papa nipfa kunyigisha gusa mbashe no gupedara imashini wenda nimenya no gukuba igitenge bizaba bihagije nta kintu kigaragara dufite nta kintu turageraho habe na bukeya rwose
none se abo badamu muri kumwe mutekereza iby'uwo mushinga bo hari abazi kudoda barimo
mubazi muri abo badamu abonzi bazi kudoda ni babiri ariko ntago bagituye muri uyu mujyi bagiye aho bita kuri frontera Kameruni aho ubundi twebwe natwe dushaka kuba twigisha ni umupapa w'umusaza tubana hano w'inyanzi wacu Nyanza ushaka kugira ngo atwigishe rwose afite volonte yo kutwigisha ngo biramubabaze yabona abamama bashaka kumenya umwuga ntibabone uko bawiga
akazabigishiriza ku busa ntacyo mumuhaye n'ubuntu afite ubumuntu namwumvise uwo mubyeyi
afite ubumuntu ariko nyine urabyumva nawe nk'umuntu ushobora kwigisha nk'abantu 10 cyangwa 15 amema bashobora kuvuga ati wenda kubera ko kwigisha umuntu umwe binyuze mu nzira y'ukuri hano aba West Africa babikora umuntu umwe bamwigishije 150,000 ariko uwo musaza aramubwira ati mugiye mubonye byibuze ni 30,000 nabereka kuko muri bene wacu nta kibazo.
Okay, murakoze cyane. Ndagira ngo mbwire abadukurikiye ko mwumvise ibi byifuzo by'uyu mubyeyi Mikael. Rero nagira ngo ngusabe ngo kuri uwo mushinga mwifuza gukora muzadukorere budget, muzadukorere nabyita gute mu Kinyarwanda, bije yawo, ese ibyo mukeneye ni ibiki, bimeze gute, bigura ngahe. Ubwo abari kutwumva badukurikiye nizera ko nabo bazagira icyo babikoraho bagafungura igipfunsi nk'uko basanzwe bakaba batera inkunga uyu mushinga. Ariko se uretse n'ibyo, nk'abana uyu mushinga wibanda ku bana cyane, abana muri kumwe aho ngaho uri mu nkambi, mbese uri mu nkambi yaho ngaho muri Congo Brazzaville?
Mu nkambi ndahaba, ariko mpaba njyana kuba handi kubera ko abana banjye kugira ngo bajye kwishyura amashuri bayashyize kure y'inkambi, nibyo bituma njya kuba ncumbitse nk'ahantu mukuru wanjye bo mu miryango ahantu bari, kugira ngo njye mbona uko ndosava abana bavuye ku mashuri. Ariko ubundi mfitemo inzu mu nkambi, nanjye nimwo ntaha.
Iyo nkambi yanyu yitwa ngo iki?
Inkambi yitwa Kintere.
Kintere, aha. Okay. None watubwiye ngo HCR nta kintu bafasha?
Nta kintu na kimwe badufasha, guhera mu 2017 bakimara kutwambura ibyangombwa batubwiye yuko tugomba kwirwariza. Umuntu udafite sitati agomba kubaho uko agomba kwibeshaho, yazarambirwa, cyakora ngo ikintu yamumarira cyihutirwa cyiza cya nubwo ntacyo bari kuduha, icyo nabamarira cye twabamarira uzumva arambiwe azaze tumucyure nta kindi.
Babambuye ibyangombwa bari barabibahaye?
Yego, bari baraduhaye nyine bino byangombwa by'impunzi, n'udukarita tw'impunzi bari baraduhaye, ariko batwambuye abantu bari guha abandi za sitati. Izo sitati zigahabwa nabo baziguze, ntabwo zanyuze muri normali nk'uko impunzi igomba guhabwa icyangombwa. Abana ntibiga mu buryo bwemewe, ngo ni ibintu bibabaje cyane. HCR hano yararobanyije, ifasha abantu bamwe na bamwe, abandi yaraturenganyije kubera ko nta sitati dufite. Izo sitati zagurwaga amafaranga menshi cyane, 5,000,000 kugira ngo uzibone aha ngaha. Uzi umuturage kurema nta kintu ukora ntabwo byoroshye.
None ibyo byangombwa babaka bakaba barababwiye ko babibakiye iki? Ni abanyarwanda gusa babyatse cyangwa byakoze ku bantu bose bari mu nkambi n'abandi bo mu bindi
bihugu?
Halo, batari kuri miyo?
Halo
Abubaka,
halo,
simuyankuru rero kanze
mukiri kuri miyote? Yego, yes, Mikayeli komeza turakumva.
Yego, abo bantu baha nyine batwambuye ibyangombwa, urebye ni twebwe abanyarwanda gusa, ni twe bameze nk'aho babona ko turi gitotsi muri iki gihugu cya Congo Brazzaville. Bo ahantu ibyo bintu kandi byose biva rwose ndabivugisha ukuri, n'ubu ngubu bahagaze ahangaha nabibabwira, byose byatewe na ambasade y'u Rwanda yageze ahangaha, bavuga ko bagomba gukinagaza impunzi aho iri hose, abazemera gufata ibyo byangombwa bakabifata, cyangwa tugataha mu Rwanda tukajya gufata za pasiporo, cyangwa uwemeye kuguma ahangaha akajya yishyura sejuru. Imyaka tubaye muri iki gihugu ni myinshi cyane, sejuru bagombye kuba baraduhaye n'ubwenegihugu, ahubwo tukaba n'abakongore n'abakongoreze. None kubera ko batabiduhaye nyine na bya bindi HCR yari yaraduhaye, u Rwanda rwashimangiye yuko bagomba kubitwambura biciye muri HCR. Donko HCR yarihishe, u Rwanda rwihishe inyuma HCR, ariko n'ubundi babidutwaye kugira ngo tuzajya tugira ikintu tubenefisia muri HCR, turambirwe dutahe mu Rwanda nta kindi.
Hari ibintu wumva ukabura icyo uvuga? babambura ibyangombwa kugira ngo mutahe none ku byo ku nk'ibyo gufungura ibyo kurya hari ikintu babamarira ashiteri byibura icyo ngicyo hari irakibafasha igize kubambura ibyangombwa bagize ku kubafata muri ubwo buryo ese hari ikindi babafasha byibura mu buryo bwo kubaho
murakoze cyane ku byerekeranye no kubaho ntago umuntu yakwimye icyangombwa ngo we wajya n'imbere ye umubwira uti ndashonje kuko icyo cyangombwa gifite nicyo cyo kwerekana ko nyine uri impunzi kugira ngo baguhe icyo kurya mama ubona uko nyine uri kure muri kure ntago mwakereka wenda hari nk'amavideo ari kureba isi yose abantu bamwe inda zahwanye n'imigongo ababurara ni benshi ukabona n'abo babyeyi bamwe na bamwe bajya kwiyandarika kubera inzara kugira ngo barebe ko bagaburira abana babo rero ngo ubu ngubu iki gihugu turimo uretse ko bo batatwiyenzeho cyane ariko abahasiteri baturenganyije cyane nta kimpunzi maze imbere ya hasiteri ahangaha kereka abo ngabo bafite amasitati kurya no kwirwariza none nanjye mvuga ahangaha nshobora kukubwiza ukuri yuko hari nk'igihe mashobora kumara nk'iminsi itatu ndi gushaka amafaranga 200 kugira ngo ngurire abana spageti barye baryame papa wabo we yarumiwe ni kwa kuntu umuntu yirirwa yicaranye n'umufasha mu rugo umushobora kwicarana mu rugo ukaba wanamumanka respe ukamubwira ukaba utamurespekta kubera ko mwese mwiriranywe mu rugo nawe yabuze naho ajya guterikira ka kubera ko badukomanyirije hose ni ibibazo mama ni ibibazo
muvandimwe ndakumva cyane ibi bibazo muri guhura na Mikayeli utubwiye ibintu bikomeye ni ibintu bibabaje biteye agahinda leta y'u Rwanda sinzi ikipfa n'abanyarwanda yaje FPR yaje ivuga iti tuzacyura impunzi icyo ntabwo yagikoze abantu barahunga umunsi nijoro kugeza muri uyu munsi baracyahunga abandi baricwa
Abubakar
ndakumva
ntabwo murimo muradusakuriza cyane ntabwo nzi ikintu cyabiteye rwose ntabwo mwumva nimutikirire kuri mute icyo navugaga Mikayel nari ndiho mvuga nti n'agahinda ukuntu leta y'u Rwanda ikomeje no gukurikirana n'impunzi aho zahungiye ikomeza kubateza ibibazo iki ni ikibazo gikomeye cyane kandi kimaze imyaka myinshi cyane guhera FPR yafata ubutegetsi ntabwo yigeze iha amahoro abanyarwanda bari mu gihugu bari hanze y'igihugu icyo ni ikintu giteye ubwoba ikomeza gukomanyiriza abanyarwanda abifiteho ubushobozi bari mu gihugu irabica abandi irabatoteza abandi irabambura abandi uwavuga iby'ubutegetsi bw'u Rwanda ntabwo yarangiza none n'abari hanze babahunze bagira ngo bishakirishirize ubuzima barakomeza kubakurikirana iki ni ikibazo gikomeye cyane ndakumva
yego mama ndakumva
yego n'agahinda nta nibyo nagira ngo mvuge no kumva ngo HCR nta kintu bafasha kandi muri impunzi muri mu nkambi abantu bari mu nkambi baba bari mu maboko ya HCR yagombye kubafasha ndetse byashoboka ikabakura no ibishoboye ikabakura muri ibyo bihugu abenshi bagiye boherezwa i Burayi ariko muri ibi bihe n'abari mu nkambi za ba Mozambique za Uganda bagiye bavuga bati muri iki gihe abanyarwanda baradukomanyirije nta munyarwanda bagikura mu nkambi ngo bamujyane mu bindi bihugu aho ubuzima bugerageje koroha rero ndagira ngo nkubwire ngo mukomeze mukomere icyo nagusabaga nuko nagusabaga nti unkorere udukorere aka budget k'uwo mushinga mutekereza ko mwazakora umushinga ubwo ku bantu bari kutwumva bazana dukurikira nibamara bamaze no kumva ubuhamya bwawe nizere ko abantu bafite ubumuntu ubu buhamya uduhaye ubu buzima muriho nizere ko hari abo buzakora ku mutima bagafungura igipfunsi bakagira icyo bafasha aba bavandimwe bari mu nkambi yo muri Congo Brazzaville ngo yitwa Kintere Kintere. Urakoze cyane rero Mikayeli, ndagira ngo nongere ngo ukomeze na bagenzi bawe muri kumwe, ubwo mu minsi iri imbere tuzongera tuganire, ugaruke utubwire aho umushinga muwugejeje n'amafaranga uwo mushinga usaba, hanyuma tuzarebe niba hari abazaba bafunga igipfunsi. Kandi nkaba nsaba ngo umuntu wese uzumva ubu buhamya n'uku gutabaza kwa Mikayeli, akaba azifuza no kumuvugisha, azancheho muhe nimero zanjye ni 226 46 58 90. Ubwo rero ndagushimiye cyane Mikayeli, sinzi mbere ko ngusezerera niba hari ikindi wakongeraho ubwo ikiganiro kigakomeza.
Murakoze rwose, murakoze kuba mumpaye agatima, mundemye agatima yuko mushobora kugira icyo mumfasha muri iyi radiyo yanyu, n'abari kutwumva nyine rwose mbaye mbashimiye. Ubu ngiye kureba bagenzi banjye turebe ukuntu nyine twakora liste y'ikintu dushobora kuba twakora, uko twabigenza, dushake n'ahantu twakorera muramutse mudufashije aho gafashanyo katugezeho. Rwose icyo nabasabira ni uko Imana yo mu ijuru ikomeze ibamera umugisha, kandi kidukomeje kuri iyi si ibamera umugisha. Murakoze cyane rwose.
Murakoze cyane Mikayeli, ndagira ngo nongere ngo ukomeze, kandi nkubwire ngo kugera kure ntabwo ariko gupfa. Ndagira ngo ukomeze ukomere cyane. Turi kumwe abantu bo mu bumuntu, ubumuntu mu bantu. Iki kiganiro cyanjye niko cyitwa ubumuntu mu bantu. Hari abantu bagifite ubumuntu, nagira ngo rwose nkomeze mbashime kandi mbikuye ku mutima. Twigeze kumva indirimbo ivuga ngo ugira ubuntu abugire atikanyiza. Hari benshi babuze icyo bambara, hari n'abandi babuze icyo bafungura, hari n'abandi barwara bakabura ikibavuza, bakagera ku rugero rwo gupfa kubera kubura uburyo. Abo bose bakeneye ubufasha bwacu. Nabo ni abantu kuko bameze nkatwe, kandi sibo babyigize. Wowe wicaye i Burayi, wicaye muri Amerika, wicaye muri Canada, wicaye mu bindi bihugu, mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma ubaho neza, ubona ibyurya, ukarya ibya mu gitondo, ukarya ibya saa sita, ukarya ibya nimugoroba, umwana wawe akajya ku ishuri nta kibazo. Ndagira ngo nkubwire ko hari abandi bicaye hariya bari mu uyu Mikayeli na bagenzi be bari kumwe n'abana bari muri iriya nkambi no mu zindi nkambi izo arizo zose, badashoboye kubona nk'ibyo byawe. Nyamara wowe uragaburira abana bawe bagasigaza ukamena, abandi inzara yabishe. Ndagira ngo banyarwanda, banyarwandakazi, tugerageze kugira ubumuntu. Nkunda kubivuga ko n'igihugu cyacu kiri imbere, turifuza igihugu kizaba kigendera kuri politiki ishingiye ku bumuntu. Iyo ufite ubumuntu ugira ubuntu, kandi iyo ufite ubuntu uba ufite urukundo. Iyo ufite urukundo ntabwo wumva hari undi wagira wababara, ntabwo wifuza kugira undi wababaza. Ndagira ngo rero mbabwire ko dukwiriye guhindura imitima yacu tukagira ubumuntu. Ibibazo byawe, ibibazo by'undi ukabigira ibyawe, niba ufite ubushobozi ugafasha ubikeneye. Murakoze cyane Mikayeli. Ubwo naho ubutaha reka dukomeze
murakoze murakoze cyane mama murakoze imana ho mugisha
amen amen urakoze cyane nawe kuba witabira ikiganiro cyacu kandi n'ubutaha tuzongera tuguhamagare uze wongera uganirira abanyarwanda ukomeze kandi ukomere turi kumwe
murakoze murakoze cyane
dukomeze ikiganiro cyacu hari abavandimwe bakomeje kudusakuriza bibugande muri na kivari Abubakari wabo nyumva noneho uri kuri mute na Abubakari
kunyumva
wunda kumva
uri kunyumva
yego urakoze cyane mwadushije cyane ariko turabababariye iyo abantu bafite ubumuntu bababarira bagenzi babo sibyo
Rekambaze mbisegureho cyane. Twagiye mu kiganiro twibeshye ngo twaguze amamega menshi. Noneho amamega aza gushira ikiganiro kitaratangira kubera za ndirimbo wakomeje umbwira ngo bugumyeho.
Twari twabuze bagenzi bacu abangaba bo muri Afurika nyine byagiye bigorana
ako kanya rero mpita njya kurwana no kugura ama MBZ no kugaruka ku irayini
okay nta kibazo icy'ingenzi ni uko muhari nakubashije ikibazo mbere ntitwaherukanaga wowe Abubakar uri uvuye muri prison ubwo niyama nongera kwiyama bundi bushya bagufungishije ariko nkubaza nti nyuma yo kuva muri prison umeze ute bimeze bite
ubu meze neza nta kibazo nababigeze mu ruhare iyo bandi byo bareba hafi bakorwa n'isoni
amen amen bakomeze bakorwe n'isoni bazibeshye bakore ku bandi dore barimo barafungisha n'abandi mu nkambi hari undi muvandimwe uraho muri iyo nkambi nawe merutse kumva ko bafungishije ndagira ngo rero yego
ntabwo bafungishije ko nare ko nabitwa de ko namuzi
ntabwo namusabye uruhushya ndumva nta muvuga ariko yaranyandikiye arabimbwira ko nawe ngo avuye muri prison cyakora icy'ingenzi nuko ayivuyemo avuye muri prison nawe ariko reka dukomeze twiyame abantu bagambanira bagenzi babo bakajya kubabeshyera no kubafungisha ibyo dukomeje kubyamagana yego
nabo mu nkambi ya Rwamwanja ntabwo ari Nyakivara
ni Rwamwanja okay nari naragize ngo barahwanye urabazi rero abo
ni rwa bo ndabazi neza
okay
uranyumva
ndakumva
byambabaje cyane kubera ko ntakurikira kiganiro neza kubera ko telefone yaje kudutenguha numvise umuntu wo muri Congo Brazzaville ibyo ni byo bihugu twagiye tuzengurukamo na mpaka na n'uyu munsi ariko se amaherezo azaba yayo ibyo yavugaga ngo inzara zibamereye nabi hano umuntu bamuha umutwaro umwe ibihumbi 19 by'amashiringi y'amagande sinzi niba ushyize mu madolari y'amanyamerika wasanga ari nk'abiri wenda hari impunzi zose zarashize zanze gupfa wariya kugira ngo baguhe ibihumbi 19 by'amashiringi ya Uganda ukwezi kose nta makara baguhaye nta sabune ntaki wazabaho ute ariko ntabwo nshaka kubitindaho cyane uranyumva
urakumva cyane rwose
ntabwo nshaka kubitindaho cyane icyiza hano dufite ubugande ni uko ubugande bumaze gushishoza cyane bwamaze kubona abatwirukanka n'abari bo abatugendaho barababonye tumaze rero gusa nk'abashira impumpu uretse ko tutagomba kwibagirwa abatwirukana bafite amayeri menshi turaho ariko n'abatugendaho nyine na vugare espionage cyangwa se za maneko z'ibi Kigali zikaza muri Uganda ntabwo ziba zitworoheye ariko tubayeho kukabazo rero kukabazo washakaga kumbaza wenda ko kuva muri prison reka mbe ngarukiye aho ngaho ukuri barakubonye ubu ntabwo bafite
Imana ishimwe amen mukomere n'urugamba n'urugamba turiho ariko tuzarutsinda mu izina rya Yesu tuzarutsinda none Abuba utarangiye uri kumwe n'umuvandimwe bari yanga Felicien mbere ko muhamagara ngo aza tuganirire wa muvuga ho iki
bari yanga Felicien ni uziko twigeze gushyiraho ikundi ry'abarimu rishobora gusupervisinga abana b'abanyarwanda bagombaga twarashyizeho agakundi k'abarimu kagombaga gusupervisinga abana n'abanyarwanda badafite uko biga mu gihe cya za corona n'abadafite uko bigira ariko biza guhendera abarimu batabyumvikanyeho neza bumva ko batagomba kwitanga mu buryo bibagoye batazabona uko babaho kwitangira abanyeshuri kwitangira iki bibagoye noneho uwo bariyanga nawe yari muri abo barimu wanyura nyuma aragenda ati reka nitange njyewe nkora umurimo wo nigiye ngende nkusanya abana b'abanyarwanda mbigishe afite ahantu yabakusanyirije rero ariko ni ku isoko na amazu y'isoko byubatswe n'imishinga ya hano mu nkambi nta burenganzira afite bwo kwigishirizamo narahasuye ndahareba ndeba ukuntu abanyeshuri ari benshi ndeba ukuntu abasupervisinga mbona ni ibintu byiza ariko nta hantu afite ho kubacungera ho kuba ho kubigishiriza nta hahari akaba ari rero nawe kandi ashyiramo n'imbaraga ze nk'umuntu abifashijwemo n'undi muntu umwe w'umupasiteri iyo bakeneye ahantu mu isoko abatiza pasiteri abatiza ahantu mu rusengero nk'igihe abaririmbyi batagiye kuririmbiramo abo bana bakajya mu rusengero bakajya kwigiramo agafasha abo bana kugira ngo arebe ko yabigisha bave mu burara abana hano nakubwiye ko babaye ibirara kubera ko batiga ku kibazo cya corona ubwishi bwabo ubuke bw'amashuri ubuke bw'abarimu ubuke bw'ibikoresho ubukene kwa ubukene nk'uko uriya muntu muri Congo Brazzaville yavugaga byatumye abana b'abanyarwanda bata umuco nta muco bafite babaye ibirara nibyo rero bari yanga yashatse kugira ngo arebe ko yamutaringa bamwe mu banyeshuri yaragerageje kugikora naramusuye kuvaho ntuye kugera aho tuye arwa nk'ibirometero bigeze nko ku munani narigo mwinjayo n'ubu turi kumwe niho ari butahe bimaze kuba saa moya n'iminota z'ijoro nagira ngo muvugane abone uko ataha ataza gufatwa na polisi mu bintu byakeye no kugenda n'ijoro hano ntabwo byemewe
urakoze cyane Abuba reka twakire Felicien nubwo twari twamwakiriye na mbere ndagushimye uburyo umutubwiye uyu ni umuntu nakwifuza ko abanyarwanda twese twagira umutima nk'uyu umutima w'ubumuntu dore nguyu wa mutima mba mvuga w'ubumuntu twatangiye mbere dufite abarimu bagera nko ku munani niba ntibeshye cyangwa barenga ariko muri abo barimu umva uyu bariyanga Felicien niwe wasigaye aravuga ati reka mfashe aba bana bacu bandagaye Felicien reka ngushimire cyane ariko mbikuye ku mutima none Felicien niba unyumva tubwire muri make ibyo ukora ese abo bantu bafashe iki ubafashe ute ibibazo uri guhura nabyo bimeze bite
murakoze cyane gusa ntaragira byinshi mvuga reka mbashimire mwebwe mwadutekerejeho cyane ndetse mugira umuhate no kumenya uko tubayeho n'uko tumeze ibyo ndizera ko mwabimenye kandi ubuzima bwacu murabuzi noneho kandi n'uburyo abana bacu bangirika ntago biga neza ibyo twarabibabwiye murabizi noneho kubwa timu twari kumwe y'abarimu twari kumwe duhuje igitekerezo kimwe ariko nyuma ntago byaje gukomeza gusangiye kubera umuhamagaro nari mfite numva rwose uko nanjye imyaka ngezemo ubumenyi mfite barumuna banjye nabo wenda byibuze bageze nkaho ngeze cyangwa bakandengaho bakabona amadiguri bakabona amadiploma ibyo byose numva nge nabishimira Imana ariko batagumye muri ubu buzima barimo byarandiye rero mbonye bagenzi banjye bagize akabazo ngenda vuba ni ntago nakwicara ndagenda nisunga pasiteri w'itorero ndamubwira nti wambabariye ukamfasha nkakusanya abana bo mu makanisa byibuze atwegereye bagahura mu ikanisa imwe iyi yawe kari nini rwose tukabaha ubumenyi ko nagerageza nkashaka abandi barimu bamfasha uwo murimo tukawukora ntabwo rwose yantengushye ntabwo yatindiganije nawe numvaga iyo inspiration ayifite rwose yarantabaye arabikora nandika amatangazo nshisha mu makanisa abana baraza benshi cyane ndetse bari nko mu bana bagera hafi muri 330 abana tubacamo ibyiciro bariga turabigisha ndetse na Window Trust ni imishinga ifasha abana mu myigire hano na Kivari ikagiza ikabaho isanga aho kwikanisa mu gihe cya corona ikabafasha ndetse baranshimira cyane ngo nakoze neza icyo gihe cyarageze tubona abana bari kwangiza urusengero pasiteri aravuga ati none ibi ntabyo reka tubasabire mu isoko isoko tubagejejemo nabwo ntibyagaragara neza guhera mu kwezi kwa kabiri kugeza muri uku kwezi kwa gatandatu twari tukiri n'abo bana ariko nyuma ubuyobozi bwarahagurutse buti ntago bishoboka ko mwakomeza gukorera mu isoko kubera ko isoko ni iry'imishinga hari icyo yariteganirije ndetse birasakuza cyane ubuyobozi burahagera budukuramo ubwo mbese abana gusa amahirwe twagize nuko twari tukimara kubaha ibizamini babisoje tubakorera amaripoti abana baratahu bari mu rugo mbese ubu byaranshobeye nabuze uko mbigenza abana barambaza se tuzagaruka ryari mutubwire nanjye biranshobera nkabura uko mbigenza nkabura uko mbasubiza kuko nta nyubako mfite nta mashuri ahari ndetse na leta yigeze hano mu nkambi bigeze kwifuza ko twashinga ikigo tukabibamenyesha ariko ngira ikibazo cy'uko nta nyubako ntaki gusa umubyeyi wacu pasiteri yari yitanze ati njyewe kubwo umuhate abarimu bacu bafite ndetse n'abantu uko bakunze ishuri nitanze ikibanza aracyitanga kinini cyane ariko tubura ubushobozi bwo kucyubaka nuko byangendekeye rero na n'ubu ndacyari mu rujijo mbese umushinga wanjye nabonye usa nk'uhagaze ndavuga ni none ngiye gukorwa n'isoni karabaye mbese na n'ubu mbese njya ngenda nihisha kubera ko nta ruvugiro kubera ko nta bushobozi ariko nigeze nabiganiraho Abuba aravuga ati nazagerageza nkaguhuza na ba bakozi b'Imana bashatse kubafasha Abuba aragerageza arababwira ndamushimira nawe rwose Imana imuha umugisha kandi namwe rwose Imana ibaha umugisha yaje kumbwira rero ko mwankeneye mukambura uyu munsi nibwo narinje ndamubwira nti rwose nuko byagenze ubushobozi bwarabuze gusa numvise ko mudukeneye numva nanjye ngize icyizere numva ngize imbaraga ndavuga ntihari za nzozi zanjye wabona Imana izisoje neza nuko byagenze mbese ndumva muri make nahagarikira
murakoze cyane Felicien none ko numvise abana ari benshi cyane abana 350 kubahuriza hamwe ko numva bitoroshye ubwo wabigisha guturi wenyine wabigishaga iki byabaga bimeze bite
aha twatangiye mu kwa kabiri turi abana bagera muri 350 ariko urumva hariho hariho guhera mu wa mbere kugeza mu wa gatanu No kuvuga ngo amasomo yose barayigaga kubera ko nifashishije abarimu muri karitsiye baramfasha abana tubaha amasomo asanzwe dukurikiza karikiramu ya Uganda neza cyane ndetse bakajya baza banatugenzura banadusupervising bakabona rwose ibyo dukora bifite gahunda mbese byari bimeze neza cyane noneho aho amashuri afunguriye muri Uganda bafunguye mu wa kane mu wa gatanu ndetse no mu wa gatandatu ndavuga ni ntago aba bana nabagumana ahubwo reka mbohereze ku bigo byabo batazabona ko nagomesheje abana ba leta noneho nsigara n'aba bana bo hasi guhera mu wa gatatu gusubiza hasi nibo nigishaga
none n'ubura cyabigisha abo guhera mu wa gatatu
narinyigisha ariko barafunze bari mu bari mu kiruhuko
ubu bari mu kiruhuko okay no kuvuga ngo abo bo guhera mu wa gatatu gusubiza hasi baza kuri ayo mashuri yanyu ni donc nabo ni wowe mwarimu wabo ntabwo bajya ku mashuri yandi asanzwe
ntabwo bajya yo kubera ko ni njyewe
okay none uko ubona se nk'ubufasha abatwumva bazumva n'iki kiganiro hagize umuntu wavuga ati njyewe nejejwe no kugira icyo nafasha ni nk'ubuhe bufasha bwihutirwa wavuga uti kuko kuvuga uti kubaka nk'amashuri kubaka nk'ishuri icyo ni ikintu kitaba ako kanya ariko hari nk'ibintu byihutirwa wavuga uti mbonye iki mu buryo bwihutirwa byamfasha cyane gukomeza akazi ndiho nkora
nta kibazo ubwo icyo kibazo mumbajije ariko kubera ko mfite ikibazo cy'uko wenda mbonye wenda nk'ishuri wenda riciriritse bitewe n'uko wenda bose batarabyiyumvamo byamfasha kuko nahita nubaka icyo kibanza abana bakaba barimo noneho wenda ibindi bikazaza nyuma kandi nanone hari ikindi kibazo nagiye mpura nacyo nk'abana benshi ntago babonye ubushobozi bwo kuhagana kubera ko ndetse bya bindi abana bababwiraga ko bamwe babaga bana buraye banabwiriwe badafite ubushobozi nk'ubu hari ukuntu nashyizeho gahunda yo kuvuga ngo abana bajye batanga byibuze ibihumbi bibiri by'amashiringi yo kugura ingwa hariho n'abayaburaga ntibayatange ugasanga birabagoye ndetse no mu kizamini tugeze mu kizamini hari abana twabatumye 1500 y'ibizamini abenshi barayabuze barataha mbese byarabagoye cyane benshi bacikisha amasomo gutyo gusa nabo bari kuvuga bati nk'ubu tubonye ubushobozi tukabona ubufasha rwose twashima Imana cyane murakoze
cyane Felicien ndagira ngo ngushimire cyane ku bwitange bwawe umutima w'ubumuntu ufite ukomeza kubumbatira gushyira hamwe abo bana bandagaye badafite ubitayeho cyane cyane mu byerekeranye n'ibyo bya education reka ngushimire cyane mbikuye ku mutima none icyo nagusaba ndagira ngo ngusabe ngo uzankorere liste y'ibintu byihutirwa waba ukeneye umbwire n'amafaranga bigura n'uko bimeze noneho wumva iki kiganiro mu bufasha bazatugezaho ubwo tuzavugana tuzagaruke kuri radio tubibabwire nizera ntashidikanya ko abantu bakomeza kwitanga bafite ubumuntu nk'uko bakomeza gufasha abandi bari mu mpande zose bari mu nkambi bari hanze y'inkambi nawe nizera ko hari abazumva iki gikorwa cy'ubumuntu uri gukora bagafungura igipfunsi bagafasha ndagira ngo rero ngushimire cyane njyewe ku giti cyanjye mbikuye ku mutima no mu izina ry'ubumuntu mu bantu turagushimiye cyane uwo mutima ukomeze abo bana komeza ubabumbatire ndetse no muri iki gihe cya vakanse barimo nagira ngo ngusabe ngo ujye ugerageza kubaba hafi kuko igihe batari mu ishuri nibwo usanga bagiye muri ibi muri biriya aho ngaho ndagira ngo mujye muhatubera abo bana nibo Rwanda rw'ejo kwica umwana buryo bawica Rwanda rw'ejo ndagira ngo ngushimire cyane rero Felicien turimo turagana no ku musozo w'ikiganiro cyacu niba abo turi kumwe hari icyo umuntu ari we wese yakwifuza kugira icyo avuga mbere ko turangiza ikiganiro cyacu ijambo ni ryanyu nawe Felicien mbere ko ugenda niba hari ijambo wakwifuza kuvuga rya nyuma ubwo reka nguha umwanya hanyuma tujye ku musozo w'ikiganiro
nta bintu byinshi navuga kuko ibyari bindi ku mutima ndakeka mbivuze ahubwo reka mbashimire mwebwe ndetse n'abo bantu mufatanije kudutekerezaho rwose Imana ibimukora izabibibukireho kandi izabibibukireho mu iherezo ryanyu nzi ko ibimukora muzabisanga mu bwami bw'Imana murakoze
amen 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 murakoze cyane ariko iyo migisha turayisangiye n'ukuri ukomeze ugira umutima w'umuntu ufasha abo bana n'ab'Imana n'ab'igihugu bidatinze twese tuzahura tunezerwe dushimira Imana hamwe Abubakar niba ugihari nawe niba hari icyo wakongeraho mbere ko dutandukana
urakoze cyane ubu muntu mu bantu ni ikiganiro kiza cyane kandi ndanagikunda uyu muhungu yagerageje kwitanga wenyine uko ashoboye naragendeye ukuntu abana ari benshi ariko nanjye mbere cyo gukora icyo gukora kandi mu nshingano zanjye cyari gihari nagize mbuga n'imbogamizi narabikubwiye ku mushinga twakoze w'ubudozi nongere mbisubiremo ubyumve n'abakurikije babyumve twakoze umushinga w'ubudozi uratugora kubera yuko habuze imashini ebyiri kubera ko dufite imashini imwe ya kabiri ni y'amashanyarazi kari nyakivana amashanyarazi ameze nk'aho nta kamara amaze y'amashanyarazi agiye nta kibi kimaze dufite imashini imwe noneho mu rwego rwo kuzafasha abana ikayi n'ikaramu uwacikishije inifomu n'uwo kuyamba ibizamini hano muri Uganda barabigura ntabwo baguha ibizamini utajya utabiguze baguha ibizamini bya leta ubiguze kugira ngo nunabitsinda uzabashe kugenda mu maso kwiga muri sogonderi ntabwo rero witegura ibizamini ku giti cyawe ibizamini bitegurwa na leta bityo rero barabigura ako kabazo rero n'imbogamizi nongere nkakubwire dufite imashini imwe gusa kwinjiza nayo ni ikibazo kubera ko tuba tunapangisha n'inzu ugasanga ni ibintu bigoye abatwemereye imashini ntazo baduhaye
ya mashini ntabwo mwayibonye
yiye kandi
hari umuntu wari wambwiye ko azabaha imashini
oya ntayo yaduhaye dore amezi abaye amezi ntayo rwose
ubwo ni bwa bumuntu twavugaga rero abantu bemera ibyo badashoboye gukora icyo ni ikibazo gikomeye murakoze cyane Abub nge nari nzi ko imashini yaba yarabagezeho ubwo rero ubwo ntayabagezeho ni ukuzabireba mu bundi buryo sinzi umuvandimwe uko byamugendekeye yari yemeye ati numvise ikiganiro kinkora ku mutima ati jyewe ubushobozi ndabufite imashini imwe muzo mwari mukeneye nzayitanga ubwo rero niba atarayitanze nzabikurikirana nzakubwira ahasigaye reka mbashimire cyane mbikuye ku mutima ni ukuri Abuba umutima ugira wo gukomeza gukurikirana ibi bintu gukomeza gukurikirana aba bana ugakomeza ukamenya abo barimu bafasha abana ugakomeza ugahangayikishwa n'ibibazo biri mu nkambi nawe reka mbigushimire uwo mushinga twashinze w'ubudozi nubwo mudafite imashini zihagije reka ubwo ngiye kubihagurukamo ndebe impamvu iyo mashini batayibahaye ariko nizere ko imashini mufite zose igihe mufite uwo muriro mujye mugerageza murebe ko mwakora uwo mushinga ntuhagarare uwo mushinga nyaboneka ntuzahagarare mukomeze murwane kigabo iyo mashini ubwo tugiye kwishaka uko dushoboye kose reka rero mbashimire cyane bikwiye ku mutima Mikayeli ndabona tugiye kumwe sinzi niba mbere ko ndangiza ikiganiro nawe yagira icyo yongeraho akurikije nibyo yumvise bagenzi be bavuze ariko niba ntacyo yakongeraho ubwo nasezera muri studio tukarangiza ikiganiro cyacu Mikayel Mikayel niba unyumva sinshaka kuba nakunigana ijambo kuko ngiye kurangiza ikiganiro Mikayel ubanza nta kindi afite cyo kongeraho ahasigaye reka mbashimire mwese abo twabanye muri iki kiganiro Abubakar Felicien Mikayel na Kimana umubyeyi Akimana waje gushimira abantu bamufashije ntabwo mwamwumvise Abuba mwari mwagiye nawe yavuze amagambo agera ku mutima nukuri mwese reka mbashimire cyane imbaraga mushyira muri ibi bintu byo gukomeza gufasha abana bacu gufashanya hagati yanyu nimufatane mu mugongo abanyarwanda twese dukwiriye gufatana mu mugongo tukagira umutima w'ubumuntu nicyo cyonyine kizubaka igihugu cyacu ntidukomeze kuba muri aya marira duhoramo nk'abanyarwanda ntidukomeze kuba muri aya marira baduhozamo batoteza bene wacu bari mu gihugu bagasanga n'abandi hanze yacyo bagakomeza kubatoteza nta kindi kizadukiza uretse ko abanyarwanda tugomba guhinduka imitima abanyarwanda twarapfuye twarashize imitima yacu isigaye ari y'ubugome imitima yacu isigaye ari y'ubutindi uburyarya twese nange ndimo ntawe nkuramo n'umwe turashya nta kintu kizima dusigaye dufite niba abanyarwanda tudahindutse ngo tureke ubu bugome dufite tudashaka ko mugenzi wacu
nabyumvise rwose bagenzi banjye nabumvise ndumva ibibazo biri hose
yego
icyo tuzaga twabasaba rwose tunabashimira ibyo mukorera abantu nabyumvise rwose Imana ikomeze ibahe umugisha mama ndumva nta kindi nakongeraho nabyumvise ibibazo tubifite turi benshi rwose murakoze murakarama Imana ibahe umugisha
murakoze cyane Mikayeli ubwo rero nanjye nasozaga nongera abanyarwanda muri rusange ngo tureke imitima y'ubugome tureke imitima y'ubugizi bwa nabi ahubwo tugire ubumuntu nicyo cyonyine kizubaka uru Rwanda rwacu turi guharanira u Rwanda rwacu ruri imbere mukomeze murwane ku rubyiruko rwacu nirwo Rwanda rw'ejo nirwo ruzajya kuyobora igihugu mu bihe biri imbere ndagira ngo rero mbashimire mwese abo twabanye nshimire abakurikiye abadukurikiye kuri iki kiganiro cyacu kuri Raditeme mbashimire cyane kandi mbasezere ngo naho ubutaha aho bwije mugire umugoroba mwiza abo mukiri ku manywa mugire umunsi mwiza naho ubutaha
Imana igumugisha
namwe namwe namwe
yego murare neza namwe
twese twese murakoze
akagezi karatinu ngo kakame burya imana dusenda n'imana idanga mugayo zitinzira zire bizikumbi keretini kama ukuri tarifa tihari kutabari izagide ndayisukiya kandi kaya
izaca kandi kaya izaca kandi kaya izaca kandi kaya kuzagira zire nk'igihumbi izaca kandi kaya izaca kandi kaya izaca kandi kaya
Amari baya baba filisitia baba sekuya siwa Ariko iyo wasende ni wiki kwishimira Ule iza chakani kaira Ababa naki babute yuko baha usawata Mukumu natumutima Kwa suga berima na ikara kasa Ule iza chakani kaira
Iza chakani kaira
Nimugira ubwo bizaca kandi kaira Burya cyanze imana iguha ibishigo nabwo yari ibeshye Yari izi ko nawe ugomba guhekenya Hari abantu bigize abanyabwenge batubaha imana Ntibakagutere gutuka imana Ureza chakani kaira
Izaca kandi kaira Izaca kandi kaira Izaca kandi kaira Izaca kandi kaira